the yard. Y'all ready?
Kuona lakini nipe tu nafasi leo. Mapenzi yamenipanda kichwani kama melewa kileo. Nikilala usingizi sipati na kuona kwenye video.
Stack ya video na kuomba tifanye leo. Niambie basi ndio ama nilie kama siho. Oh.
Kama unipendi baby niambie niondoke basi. Amua leo sio kesho.
If you don't love me, don't make a decision. Kwa gala nyona yegwe chichi. Nyugwe chacha mponya siki.
Nekewe mbuwa mpobu titi. Salisa nyone chibi. Finga ya kuchiswa techiki. Nacho umba ni piri siki. Kenewe,
yongela lero. Bantate wanjagala kumoyo. Ebyange byo kete byebyo susa kuchupa nywera kumwendo. Omukwano ninapofulo gozanyisa mtima bichi kumweso. Omtima gonte gotonyambe. Laba baby yali asasa kabiri nkose. Mbulo tulo mukwane chamazima ngose. Tobanga munumi ufuna okunyumirwa muli. Uno mukwano boguduka manyokoze sobi. Pama penzi mukwano switi chiri bubi. Amuwa baby, tugende pendi. Kama hawana adama, bambi topanga wendi. Supuni na moto, kulia na kushoto. Oza masiki toko, jote mjote mboko.
When you do love me, talk to me, my girl, oh.
Talk to me,
say something, baby, that I'll watch you come on, say, bro, oh. Sula wubi wubu debu chanezi nzenge kongolo. Gotambulira mupango, linganga chiwe jolo.
Singande funya funya nge,
in a love you, ngo, buruwe. Simanye kufana ni, chovone tololo zange.
You don't want me to go, and you don't open your door. Chawama vongu to go go. Okule womu yango go. Yeah, she's a pretty girl. She don't want me love. And she doesn't want me good.
My baby city city. If you don't love me, tell me that. Kwa gala nyona yegwe chichi. Nipo chacha mponya siki.
Nekewe mbuwa mbobu titi. Saliza nyone chibi. Figa ya kuchiswa techiki. Nacho umba ni pili siki.
Uli wotaba wendi maga maga. Kumukalu wakani njea mata. Siti ntusu kularuka. Maga maga. Siti ntusu kularuka. Kumukalu wakani njea mata. Love in the sink alamata. Supu nina moto. Kulia na kushoto. Uza masiki toko. Chote mjote mboko.